chimu zina simye nino mulangira njagala mama eh watani nangola bye nze mukama yenge mulira ebyo kusiuka no kunyiga ere wange yabikobayo nebo watomu ya jigoba ya bange ni musanyu lyoka I understanding all the gentle is so caring nyweseza nyweseza sitakange njagala kukulayirira mukwano gwange siri kuwabisejja omuntu anjagadde bwotyo tosaana kulya mulukwe wambumbula nalinze simanyi nti ndibigula kukabira nange ebijimusa bivawo yekwemaniwa wange biyonjo byokka byogenda okulya ku ssowaani enjeru tosuubira kavuyo
www.djericom.com